One Studio。
Sand mager, wasiki ogoyo ni agenga. Iluori karwedhi makwiny, iruto kaka sibuche. Makidhi gimirima, olao ing'ule patu wangi. Gisidhi osimbo kudho, kaparo buka manochwadi. Nochwado richo na, kaparo bauma nitingo. Nitingo tuoche na.Karamba omiyo ipodho piny, ituri kosigo. Manono omiyo mon ywagi, nihoyo joma ywak. Remo, remo.Golgotha, kitingo karamba, wasiki oluoro idiere, gikai kakagwogi, gikidho koda lweteni, gikidho tiendeni, wasiki ochungi nyierini, giyako lepi, gilaro kanduni gombulu, pinyineni koda ngula, kimi wiri mondi cham.Kineno kechikai, kimi konganduwa yobe, kariyo noloyi. Remo, remo.
Serafi kod kerubi nobiro omo chunyi sanogo mudho imo piny wang' chieng' ringo e po apenji yae chieng' marieny to nang'o ipondo apenji e pasi yae kalu to nang'o neni yech apenji e piny ye idwoka to nang'o ni yengini apenji e un lwendini to nang'o ubaruru apenjo liete jomotho to nang'o nuyauru to ruodha ochopo ndiko te duto te manoko iloyo lwenje gi remo kisango manochiw chalo nyarombo mano ne Ibrahim got moria ya Yesu Bwana Remo
Hallelujah. Hallelujah. Pare uru nengo machul jok nama.
One studio.
Ne uru nengo machule Calvary. Ang'o ma ng'ato rito? Ang'o ma mono ji warore? To Yesu osechulo nengo te gi remo kama.